Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
I nā pō I tuai te pōtitanga tuatahi mō te pire nā te kāwanatanga kia whakakore I te wahanga 7AA I te ture o rangatamariki. I whaitautoko te pirera I ngā pāti e toru o te kāwanatanga, te pāti ACT, te pāti Ngā Hinara Rātou ko New Zealand First, kia whakatakoto I ona whakaaro ki tērā tuahuatanga ka whakawhiti arorangi atu kia te mema paremata I te pāti Māori ki a Maria Meno Kingi. Tēnā koe.
Tēnā hoki koe e wā, tēnā tātou katoa e te motu.
Ngāni hinui. Hei whakatūwhera, Maria Meno, tēnā, whakatakoto mai, whakawharikihia mai, o whakaaro mo te kaupapane.
Tēnā koe. Waino owa, he whakaaro nui, tēnei, he take nui tēnei mo tātou te ao Māori, mo tātou, wa tātou whānau, wa tātou mokopuna, mokopuna nāi atunu nei mga mokopuna kei te haere mai. Tōrere he take nui. Me hēnei kore mātou te Māori ka tino ū ki tēnei take, awa, ko nāro, awa, tāte moko puna ke mātou te Māori. Nō leire I rungi tēnā e haere whakaitonu ana, e riri tonu ana, riri pai. Riri pai, mau mai te riri. Ka tū mātou katoa te pāti, ki roti te whare ka riri atu ka kōrero, whakaarohia, wā tātou whakaaro. Wā tātou whakahei tā rātou kōreo, me wā rātou whakaaro kore ake noa e te pōhatu. So, e tūwana, e riri ana, e pawhai ana. Ka mutu mā rongo au tā rātou o tētahi o tētahi minita, tana kōrero, you know, e Maria, you know, we're all New Zealanders, pērā te kōrero. Me te mea anō, we should be colorblind. E rungi I tērā whakaaro, mina ka colorblind koe, he white koe. So kone te āhua, kone te ngako awa rātou whakaaro, we are all the same. We are all New Zealanders. And, you know, piti tonu ana lātou ki tēnei whakaaro, I rungi tēnei take, o ko te taka ko a tātou mokopuna. So we are saying, keep your hands off our babies. Mokopuna belong with whakapapa. Whakapapa te meanui. And you roti te whakapapa, mena e, you know, e haua, well, e mena kwa he take, you know, he mate I roti te whānei. Well, me rapu he te taihati whānei. Me rapu hea. Pohatsi, back in the 90s, I ran a family group conference for a mokopuna, more than 100 people came. So, mōhena tātou, of course, there are things that happen in our families that are, of course, are terrible, and we need to be there to step in, to support, to help. But whakapapa is crucial to that help, and whakapapa is crucial to the ongoing uplift and love and care and protection of our children. Whether that where life is good and where life is not good. So, yeah, kona te taku kōrero mātou I te pāti. The minister is disconnected to her own thing, you see. So she talks like that. She sounds like her boss. She just sounds like her boss. And, he has his own, what would you call it, racist, deeply racist and ignorant thinking. He can't help himself, you know, despite the fact that he says when it suits him, no te tau tokoro, kamutu tana whakaaro, te nui ngā wana whakaaro, that's e haro no te tau tokoro. No ingarani te. So yeah, this is where we're at this point. We've got our petition up there for her to, and we are encouraging our whānau to sign the petition to show absolute objection and show support for us, making sure that our mokopuna are in their whānau, in their hapu, in the iwi cared and protected for as mokopuna Māori, not as mokopuna that born Māori and end up looking and sounding like a Pākehā, like some of them across the other side of the house.
Ah, kia ora, ia koe kōrero. Salute, Reggie. E hara i te mea ko koutou anahe, te pāti Māori e whataputa nei e rā whakahetanga he nui, ngā whakahetanga kua puta i te tribunal rā Waitangi i oranga tamariki tonu. Kaha te take kaore te kāwanatanga i te whakarongo ki ngā kōrero kua puta i ngā mātanga uhua o te motu.
Yeah, no, pai tērā pātai. Yeah, you would think, hey, you know, ka puta mai te kōrero, mai te tribunal, you know, mēnā ka haere tērā tonu, e he ana, i whare wā mātou mokopuna, e kamutu ka haere tonu ana ia. E pērā i wana, you know, kaimahi, you know, mēnā ka haere tonu koe, oh, well, kei whara. But tā rātou tino whakaaro, they're appealing to their white supremacist voters. E tono ana tērā whakaaro. They are, and what they want is to exterminate anything that looks, sounds, and feels like anything Maori. Why? Because we are all New Zealanders, right? We're all, which is, you know, tantamount, we're all Pākehā, we're all white. So they are determined in their approach, pohatū, they're determined because their agreement across the coalition is of that. So you know, they're disestablishing everything. Everything that has the word Māori in it, Treaty o Waitangi in it, Treaty o Waitangi in it, and a culture in it. Everything that has those words and the concepts and sentiments in it, across any of the agencies, we're going to get rid of it because we are all the same. Because they believe that we are privileged by this because they have absolutely no rigorous or no real understanding of Treaty o Waitangi in any possible way. So in a way, they can't help themselves, you know. They sound like they're prejudiced, they sound like they're privileged, and they have the power to put it into play. Privilege, you know, prejudice plus power, and that sounds like that lot. All of them, all across the house, all across the other side of the house. Absolutely shameful. So it was a combined effort in Ngāpō, mēnā, you know, te wiki katu tuatahi au ki te kōrero, pērā i a Willow Jean mā a Kahurangi mātou katoa, and, well, you know, ka riri rātou ki taku kōrero, ka puta ngā kupu exterminate Māori. Oh, they're big crybabies. I'm amused, can I say? I'm amused how many feelings they're all having. They have lots of feelings. You don't really think we're like that, Maria. You know, like, we like you. You're a nice Māori. Why? Because they think I sound like them because I speak their reo better than they do. So yeah, it's a shocking situation to be in. But we're not going anywhere. Our final object in this, in an important and good way, a significant way, and we're wanting to ensure and encourage and that our whānau know the hands off our babies is the name of the petition. If they want to sign it, go on to our Facebook, go on to our website, it'll be there, sign it, because we want to bring that power of what a petition can do, to the house.
Ah, kia ora, hei, apiti atu ki ngā kōrero au whaia, ai, koea tētahi miramiratanga i puta i te aupāpāho Pākehā i tērā wiki, arā tō whakamahi i te kupu exterminate. Kia whakaaro kei te aroke te motu ki tō whakamahi i te kupu rā, tēnā i te raruraru nui e Pākehā kinotia a tātou tamariki Māori.
Oh, yeah. Ko te take, ka puta mai tērā kōrero me te whakaaro nui, because in my speech there are 500 words. But these fellas start crying about one or two words. Why? The reason they start to get upset and cry, because they feel so deeply wounded that we as Māori, and me as a wahine Māori, could say, use those words at them. Because they are used to polite words, or words more polite than that. They are not used to being dealt to directly in that way. They don't like it. It's particularly that word. And to be honest, e pohatū, we that wasn't if the word is in the context of that whole speech, but suddenly these fragile, privileged, you know, Pākehā are just absolutely shocked and shocked and horrified, which I don't give a hoot about. I'm like, whatever disturbs you, well, that's yours to deal with. I care not. I'm not going to take you through a treaty 101 so you can have better feelings. You know, harikite tiko kia unei. But it is a different time, and we're using ako ngā leo pāke ngā leo Māori. We're using it in a way that brings a different, very different, and unapologetic, unreserved, unapologetic discussion into this house. Because the majority of them, I mean, this is like typical at a Malai. You want to go to an AGM in Tikal? This is nothing compared to that. You see, so they are so out of touch. They have no idea about our reality. They think because they have five friendly Māoris, they know what it is for our reality. They've got no bloody idea. They're just kuore. But they're kuore with power. When prejudice plus power is in play, you get the results that you get now. It's as plain as that. It is racism in its most deepest and fundamental way. And it is the white supremacist voter that they're appealing to.
Koina. Tēnā koe kua. Eke te wā ki a tāua whānau mātou te whiwhi. A te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnera. Ngā mihi nui.
Ngā mihi nui ki a koe. Ki a tātou katoa.